Deuter suka emal.
Dizer yottike wattu mo ngiuti jardin aurore du savoir dende sewni ko le kumi norbe ngalura be makko e wattu mo sukabe jande grande section hinnoto jatteji mabbe do kay sukabe nambara chapan injetto e be pecca hakune nokuji tati nokku pamoro hakundere e mawdo e wi James Drake orejo odo jardin aurore du savoir he yo jandeji sukabe na yowi do gadal ngal be goni e mudum
jande amene ana doga do tuban kore kan anglere so tambru am yottigen suga ben yaha nyamiya watti goddo so yottigen medi ekitabe winnude do allo mebbe de watti didi bo e wi ina be de binni ciagal mudum de watti tat bo men hokkabe dereji ku entité des lignes mi ekitabe binni
a écrire les lettres
kanon to zarren dafa aisha dene turhurbugu hejo jandeji mabbe di na serti do kay ko huncina hore jande arabure don ko holliti hore jondoku o madam kuyati asetu kuyati
chez nous on a six classes
men le nuku amendo men won don gobe didi hono sugo pamaro hoy kay won be do pamar ben hono mobe ben med ekitabe jimi en nanan mudum e bamaran gore tuban gore kan arbiyar so be yehi yeso sedan med ekitabe no be winnirta do allo mebbe de arbiyar watti 11h fa yaade midi sab dina sa du anan dogodo kabaru dina
religion
Harry Kamate woni horejo jardin d'enfa mami belto to assez 2000 o micitini wide jangino be makube jantana suka be tali e konande mudun yalla be doro fam
le jardin
mena sud amen lekolnu mudina ma hitane 2001 meda jangina tuban kore watti 8h be de ekita kulleji hewdi meda ekita be hala wadirte tagal mon men ekita be binedu wadirte faga tade honane jattiji itirte nanan mudun
en français
kan non no sarabe be kay goto fuf no famuri nafakaaji de do jangirde suka be tuskoy
kala ren na fate
fe goto wawa halde nafa jande wala hala jande hono ko cugal pamore nan mudu mingi e milo dan bina jogi nafa mawdo de yimbe fam en wala goto do dikulle nan nan mudu
horojo gullira humanide ido jande jiddi holti wiide ania nibugol zaren dafa ngaji di totote wonande gouvernement o joko hen tayga muya gullira kap e wi abdoulaye mayga zaren dafa ngaji di ani kewi le ngalurene tawe talki ngala
kapo anahani wadde e madraji e tan nokkuje fu to zaren won le nukuto humini so hono zerdan kasum inama so antidon on han yewde o jeya hono be ekitata suka be jande ga hono seriaaji humini di golleji be batete fa hande menande mede lamdo fa hande be tinde be batati seriaaji menade nukku ameno men wada jande francire yaade anglaire ga ciagande jande me jangida hono fukase
micitan wiide dido jandeji di napewti e suka be hibinali dubi jeegom dubi tat dum be ngata e jandeji di nenno so be jippike wattu 12h woni ko kala sara mo neddo goto galle wala na suka mudum
Yo, tell us, you got my two one.